Identify yourselves.
Bangers Cartel.
Cartel. Bangers.
Bangers Cartel.
Yeah.
So, bro.
Yeah.
The $1 billion question of the day is very simple, yeah?
Mm-hmm.
How much money should your girlfriend be able to ask you urgently?
Hey, mina kwambia kwanza mimi si babake. I as Banga Cartel, bro.
Aje sasa.
Aje sasa.
Aje sasa. Pesa atidengana kuitisha do.
Eka hapo, eka usikie.
Yeah? Atidengana kuitisha do. Pesa za
urgently, urgently.
Urgently ya nini? Acha ni
sikudanganye. Hizo itisha babake.
Sikia. Acha ni sikudanganye. Mimi Kenya tu naweza shikwa na roho, na ni kushikwa na roho. Zile za pad. Dema kinitisha za pad. Mimi zona mtumia.
Hiyo tu.
Peke yake.
Eri wewe umeshikwa na roho. Mimi namba hiyo pad.
Kwani
namba?
Unambaia unambaia nini, unambaia unampatia, si unampea do.
Unambaia hiyo pad unampatia, lakini utampatia usikie kumbe ameenda kula na kamao. Bro dengi bro. Usi unasema demas kutisha do urgently.
Ai, na nilikwambia anga last interview.
Bea, nitumie 3K urgently.
Hiyo si kwa stingi hiyo. Hiyo si kwa stingi.
Sasa pesa hakuna. Look at the M-Pesa balance, bro. The M-Pesa balance. Sati hakuna. Sati hakuna. Pesa hiko nile sati wazi
watumia. Na sati kena na dema hezi kutisha doa jenti.
Na hini M-Pesa balance, bro. Tuzingia kwa bank.
Lakini ni ukweli, unaona denge. Madem, the moment wameza kutisha doa, inakonga nika priority. Naona, yasa.
Alafu atazwe
vibaya. Atazwe vibaya. Anakushaje doa.
Ya, nasio kitu kwa.
So, haiwezi. Haiwezi. I as, we as Bangers Cartel, bro. We don't give girls money. We don't give girls money. Tumekata.
It is what it is.
I'm back, but tukumza. Hata inajua tukumza.
Bro, tough. No long talk. We out. Bangers Cartel.